Same D.
Gang.
It's
THUG
Records.
Ngati ulibe masti, suloa. Ngati suna tenge, basi soa. Classy, you my color hating, got this on a tenge. Zunga to spaghetti, kusukulu konko, ukapanga li greti. If you not getty, pira kukeli osa tenga maski. Pida mfana ngarufuna sasi. Sumwezi mpaga osa low and classy. Kumajo secho nalipeko lasti. Tena kufala shuki, yo panda masoksi. Kuma class nduma low abechi mozi mozi. Kani kwa iwo, mani ndi emoji. If you get the mask, niggas you can cross it. Olo class nduma kala mofi nyiga. Zina zema guys sisu machitika. Nangandone latu banji 1 meter. Corona virus, I want it. Ngati ulibe maski, suloa. Olo kupire jimfula, utingo nyoa. Akufura heve, sakulola. Ngati suna tenge, basi soa. Kanini maski,
kanini maski,
kanini maski. Kanini maski, kanini maski,
kanini maski.
Kanini maski, kanini maski,
kanini
maski. Kanini maski, kanini maski,
kanini maski.
Olo joa mpanda nje ebola maski. Ukuza kuvaya ndi kugela na umati. Fika bakeri, zindu kufuda mwina mwageno ndisie keri. Kuza kaji, funa kuloa, akuti ayi osa ni boa. Nangano wai mwayamba kundibweza. Ndabwela mwayangu sikuriso ndino jedwa. You can see, ali yese kuno wavala maski. Ndugudi woke osa ikoka na vala anga ndita kuloa. Akuti yesi, kumano sandi yesa. Ndibuzi wakale kuzi wayamba unjanja. Bali so bigili yaba utosamba manja. There's no way, ngati suna tenge sunga lowe, wake up, don't forget I say. Mask up, tendai ndi kolona, ndiye wasa kone.
Ngati ulibe maski, suloa. Olo kupire jimfula, utingo nyoa. Akufura heve, sakulola. Ngati suna tenge, basi soa. Kanini maski,
kanini maski,
kanini maski. Kanini maski, kanini maski,
kanini
maski, kanini maski.
Can it
mask?
Can it
mask?
Can it
mask?
Can it
mask?
Can it mask?